Okay. Pani. What is the feeling in a tongue?
Welcome to the fight.
Just got it from GoToWalk.com.
Bize ukomenta mudiem uli wao Bata na kutempa si utuma up to now Waona kumutu kuli wivu uli wao Achaisa kona make up uli wao Liking status bize uli wao Bebangene samu na wabachita chao Boys keep ya wake My friend bought that. Akufa kamuchibe munga okutoba. The prettier the girl, the higher the maintenance fee. Double shift hustle just to make ends meet. Batumba nuo shota, najira ulibe. Vale kwa kwa ulibe.
Kumutu nyu sisi uli wao. Haja isako na tunjala uli wao. Bize ukomenta mudiem uli wao. Bata na kutempa si utuma up to now. Waona kumutu kuli wivu uli wao. Haja isako na make up uli wao. Liking status. Uli wao Pebangene samu na wabachita chao Boys keep ya weka
Chokose gula iPhone 17 Pro Maxi uganeza machosa kuti bro Makelo wa mulu saka wali na ma blow jobs I had to find you still can't get my flow Wow, wow, you deserve a wow For now you can enjoy but just for a wow Wow, wow, imali lati wow Ukachita understand ni shuli muchi nyao Maposti salapu katakala Ukuchila kaka kushenengala Kalilangatisti wabagala ya marizon Kaya konfike nishina wadiana
Kwa kumutu nyusisi uli wao Haja isako na tunjala uli wao Bize ukomenta mudiem uli wao Bata na kutempa si utuma up to now Waona kumutu kuli wivu uli wao Haja isako na make up uli wao Liking status bize uli wao Bebangene samu na wabachita chao Boys keep ya weka
Got it from GoToWalk.com.
Yakuza.